invader. Swoops to a beat. Retro ray. It's the black girl fly. Yeah, it's a weekendy. Time ya kuwe you kinda boyfriendy. Tumbale to nyume moving with the trendy. Tatu liba bully jetuli differenti. Yeah, tu ingide chibala nga tu vimba. Na tu nyume fetwesa zebi kumba. Tuba tugenze kukuba mibimba. Aba chukutengo rutugule mizinga. Binyi moli na uonga biba sakata. Nga webi kukuba ya kutwala ne waka. Nga yejake tala nga mugendo kweba kakati nenda out. Tatandi kapaka. Nienda
kuchitinga tonight. Wadongo lida bia. Nienda kuchitinga tonight. Wadongo besa nzoga. Nienda kuchitinga tonight. Nyiga shule muntebe. Nienda kuchitinga. Yeah. Kuchitinga. Yeah. Kuchitinga. Yeah. Kachali, kangulide ya tiriste chupa bidi. Babi chino si chikola mububi. Naye nawe chetunule mumuli. Zubwa buchale bunkwana. Obu saba dansi ningana. Obu nyega sikwizi no nyiga. Obu saba kanamba no zimba. Tidesi singala wakambi ganyi. Chukana ya kaya wede kambi koye. Katikati ita uba etutuale. Obakale kuchiaye. Rakatinde kamu. Nienda kuchitinga tonight. Wadongo lida bia. Nienda kuchitinga tonight. Wadongo besa nzoga. Nienda kuchitinga tonight. Nige shule muntebe. Nienda kuchitinga. Kuchitinga, kuchitinga. Yeah, mukono kuno siku dula. Na yena wefuna muku sonyi swala. Wanote tuwaze kutula. Olinga gamba wende kukoko ndwala. Ata tolo waza mbuku kula. Jukida gumu wami yenze mchala. Wale walairo butanumia. Choka kugamba webu zabu zola waka pida. Nacho mpoze sangali mulu chiko. Neda hani pulidi zako. Leka waya tozi zijako. Tontabula bumomba sukari na kajiko. Onsivya nye wakambi ganyi. Chokane ya kaya wende kombi koye. Katisumu lula wale tidadi tunye. Tunyalita akachupa kamu kakoye. Nienda kuchitinga tonight. Wadongo lida bia. Nienda kuchitinga tonight. Wadongo